muheta ata mwenya of a stylish music. The ICBM.
Let's make magic.
Yagala numbers. Mumpele numbers. Echo kunywa ye wange kwensimbi. Ye mwana kwenjagala wasinga. Yagala numbers. Mumpele numbers. Echo kunywa ye wange kwensimbi. Ye mwana kwenjagala singira. Mukazi mufumuno. Mukazi mulungi. Ayauka mubanji. Wamasima mwerufu. Mwagala wange. Atenga mukwano gwange. Ye kabeja wange. Superstar wange. Mewe kaba kalulu. Mulonda bali sakala kumanya. Nagana. Abatali berufu bache. Aba feri feri. Mamba twala wa. Mukazi mulungi nyonyo. Amanyo kwagala. Mugezi kakensa nyonyo. Alemera kumazima. Matira numbers. Njagala numbers. Mama numbers. Mbulirangos. Njagala numbers. Mumpele numbers. Echo kunywa ye wange kwensimbi. Ye mwana kwenjagala wasinga. Njagala numbers. Mumpele numbers. Echo kunywa ye wange kwensimbi. Ye mwana kwenjagala singira. Ababi bamuvumye kulwange. Bamukubye kulwange. Bamusibye makomera. Bamutise tisa nsule. Zoroko bandi mwavu. Bafunye nyonyo kumugulirira ganye. Omukwano gwa fenono. Mugumu nyonyo kuchiro lwazi. Omukwano gwa fenono. Mugumu nyonyo kuchire chuma. Kuba mupira, yantusa mukono, tanu kuwele, twava mu mukwano, netuta mukagu, yenze yenze, waba kasavu, yenze kanyama, fawo tukola kasavu kanyama, waba kasimu, yenze lyanda, muli mbera tukola gana, fecha tugata mukwano, si sente si binji, mwana muwalono yankuba. Nemutimba jensula ndaira tinewe wampeta njimu na moze yampeta ndaira newe banumi njala kubalala sichageza tulichisumuruzo na kufuru kwensiba ya sumulula fetuliruti na mwango sukari na chijiko njagala na mbozi mumpele na mbozi echo kunywa ye wange kwensimbi. Ye mwana kwenjagala wasinga. Njagala numbers. Mumpele numbers. Necho kulia ye wange kwensimbi. Ye mwana kwenjagala singira.